machozi aje ama nini. Nye hamialiki, mbona mwenzaka nasema napenda lakini yeye haniambii. Haweza kashindwa kifungo hata 200 ila hanipigii. Hivi nshasemi itabida onge na mimi kini hanisigii. Kusubiri mimi kwe.